pressure. Pressure. Mambaro wako juu ya usoro mtama ina juu ni riski vimezisha. Sikia kuna njegi alikangwa na rende ambra stay weak yalitembeshwa. Block ni kumoto na saka the shooter na zogo na feel your temperature. Mayuto meficha zabe tumacho kimbicho lalicho taprembeshwa. Mambaro wako juu ya usoro mtama ina juu ni riski vimezisha. Sikia kuna njegi alikangwa na rende ambra stay weak yalitembeshwa. Block ni kumoto na saka the shooter na zogo na feel your temperature. Mayuto meficha zabe tumacho kimbicho lalicho taprembeshwa. Pressure, la licho ta prembe shwa. Pressure, la licho ta prembe shwa. Pressure, la licho ta prembe shwa. Mayuto meficha, zabe tumacho kimbichwa. La licho ta prembe shwa. Mafezi na teme shwa, rende meficha kumezesha. Juzi umbija limezeshwa, kimchezo madiwa kibebesha. Kama gera matemo ganaendesha, inisleisha ni jingo wa maempesa. Mzinga lilaza ka prembe shwa, marideza mongwa lipepe tuwa bro daylight. Extrajudicial kando ya zabe umbido. Sundo wa mambigu kwa shingo na figo kashindo kutoka kijiko. Keto chole foga simple, shika ndengo kingo jaga kifo. Minko vela nango jaki nimfo, zero pressure tu wa mocho indo. Pressure. Mambaro kujia usoro mtama ino juni riski vimezisha. Sikia kuna njegi likangwa na rende ambra stay weak yalitembeshwa. Block ni kumoto na saka the shooter na zogo na feel your temperature. Mayuto meficha zabe tumacho kimbicho lalicho taprembeshwa. Mambaro kujia usoro mtama ino juni riski vimezisha. Sikia kuna njegi likangwa na rende ambra stay weak yalitembeshwa. Block ni kumoto na saka the shooter na zogo na feel your temperature. Mayuto meficha zabe tumacho kimbicho lalicho taprembeshwa. Pressure, la licho ta prembeshwa. Mayuto meficha zaba tumacho kimbicho la licho ta prembeshwa. Mahindra inapiga maraundi, mamwera wa jingoli kwa rakuficho lishiko kaniko ka laundry. Nolizo machino kifinyo maniga unapigo kamuza kwa sauti. Mali ya inchi sauna sauti bigi wa jichi bazu wa county hali ni shwarzi. Pressure. Mambaro kujia usoro mtama ino juni riski vimezisha. Sikia kuna njegi likangwa na rende ambra stay weak yalitembeshwa. Block ni kumoto na saka the shooter na zogo na feel your temperature. Mayuto meficha zabe tumacho kimbicho lalicho taprembeshwa. Mambaro kujia usoro mtama ino juni riski vimezisha. Sikia kuna njegi likangwa na rende ambra stay weak yalitembeshwa. Block ni kumoto na saka the shooter na zogo na feel your temperature. Mayuto meficha zabe tumacho kimbicho lalicho taprembeshwa. Pressure.